Creative Shade here, brought to you by Max,
Ian,
and John.
Finally, umeamua kurudi.
Amechoka kimezana na mama zake.
Niliacha hiyo maneno bana.
Tangulini. So ulikuwa unafanya.
Akura. Nilijua tu
nimejiona. So ulikuwa unafanya.
Hapana. Mekuwa aje my boys.
Wewe mmekuwa aje? Sisi tumekuwa huku.
Maisha ni tafu huku nje. Ni fair nimekosa kukuja.
Nimekuambia mamas. Mamas.
Ikifikanga
weekend, the obligations are contract zinaingia.
Lazima nianze kulipia wiki.
Bana.
If you learn up as ibure, lakini mmekuja.
Niko poa kabisa. Job. Ndio imefanya nikuwe MIA kiasi. But nimebambika kurudi. Naona hadi umechange makao. Must be nice.
Because our trio ma shout out.
Naona mraha. Kazi safi. Pesa simniajiri basi. Naona mnaendelea hadi kuna couch. Mimi acha tuletu wa stool.
Uambie sikizo unafinya mpaka production unaweza come through.
Bana. Sasa ila kuja na experience.
Kama wako na mizigo pale, uambie wakutume.
Sinona dagia li training John akaenda ile mta yake ile nyingine akaanza kuangalia ngaria na audition.
Nikakazo umekumbusha. Hii weekend nilikuwa na interview fulani. So niko na umse alafu saa ndio tulikuwa tunaongea nikimwambia like staff zenye nilikuwa nafanya hiyo job ingine. Saa niambia, what was your role in that company? Because mi namwambia, because at first sasa like unje ile ukiuliza like what you're doing the previous nini, nikimwambia like nilikuwa kind of junior creative nini na nini. Yeah, but Sunday, so ndio ile tu mnaongea alafu naanza kumexplain like the things you're doing, naambia nilikuwa nafanya design day to day, nafanya social media, nafanya copy, then naenda na record Saturdays, niko na wasee nini na nini, na rudi na edit, nafanya nini na upload hizo vitu zote. Aniambia, what are you doing for that company?
Jana nimefanya kazi ya punda.
Alafu sasa hiyo, I think sasa wakati tulikuwa sasa tunaanza kuongelea sasa story ya do, I think alikuwa anaanza kufikiria venye nitamuitisha tu pesa juu hizo vitu zote nilikuwa nafanyia kampuni. Lakini niliskip through nikaassume hizo stories zote. Sasa utaanza wapi kusema ulikuwa nilipwa peanuts kwa hii kazi yote? Anaweza kuangalia aseme yeye kumbe.
But na feel ukienda sasa job nyingine utafind maisha yako ni easy.
Uko used to.
Yo utashindwa, itafika time ushindwe uko free aje.
But ni kama kuna time tulikuwa tunaongea. Nimesahau kulikuwa na sijiki na sina manani. Akisema venye like kutoka agency uende in house. Unafanyanga life iko so slow hadi una feel hiyo pressure nimeihata. Bana hiyo kukimbia hivi kungangana nimeihata. No, so but otherwise unaendeleanga tu huko tu, hakuna pressure.
But anyway, umesema najaribu ku picture sasa nikizaenda place yenye ni in house penye like yes kuna pressure, but hakuna ile pressure design ya agency penye sijui kuna how many accounts zenye na kila account ina kuchase. Sasa hiyo ni one company in a month, umeambiwa kila kitu yenye unafaa ufanye unaweza maliza na wiki moja. Nika ule nini, shout out to Drew akisikiza hii episode venye ulikuwa unasema Drew, say una work for a company yenye eti social media posts wanakupatia like 6, wanamuuliza is 2 weeks enough?
Unako confused.
Then like 6. Na wewe unajua huku Kenya venye wamezoea kunini
6 ni a day.
Ndio hata nilikuwa naangalia like hadi ngo namuuliza, "Hey, na Germany wanako treat right?" Like huku hiyo sita kwanza hata wajali. Hiyo kwanza wanakuwekea ujamaliza. Yana niambia wiki mbili.
Sita ni account moja hata ujaanza.
Na ujaanze ingine.
Lafu ya kampuni za huku zinafanyanga per day. Per day. Posts per day.
It's very interesting. Pressure ni different.
For me, hiyo stuff naonanga times it makes sense. Like, you're too much into people's faces. Kaya nashukwanga shocked unaona some companies zikola like you know, put up like 3 posts in one day. So hiyo 3 times, acha tutoe siku moja, maybe Sunday ndo put up posts. Hiyo ni 3 times 6. Mimi comes in, maybe nikuwa nime follow account yako nikikuwa na too much into my face, like honestly speaking, sini I lose interest na either niku block juu. Week one, fine, 2, 3, 4. By the time namaliza 2 months, bana, you're too much into my face. Why should I keep? Me, like, psychology tu ya...
Unasema nikuwa nafanya kazi ya bure.
Oh, he's a joke. Kwa yako likuwa na make sense.
Yeah, for you for different products, different ni every day.
For a gambling company, kila gambler anafaone, daily ni nini imechange, ni nini naekeze.
Ikukumbusha.
Uwe utaniuzia kiti mara ngapi? Aya, copywriter wa hiyo kiti, wenye Kani Furniture House. Uwe copywriter atasela
hiyo kiti. Mimi ndio copywriter.
Utasell hiyo kiti week 12 aje differently na venye ulisell week 2. Juu.
Ni ngumu.
Like.
Kaa kama shujaa.
But unajua nini? I think. Nili notice from like employees. Unajua. Watu angaliangi deeply hivyo. Mtu anase, employer atataka aone post. Hata ukishamwambia
employer
hat akiangalia atashindwa. Mimi nalipo mse atapostaje siku mbili ama atatengenezaje artwork.
But unjebo ndio anaangalianga most of the time. Cause issue inakuanga wao hawasomangi like the post kama venye wewe mtu mmoja utachoka na post. Wewe utasoma ufikire. Hey, come on. Hii story nimesoma jana. Uniambia nini? Unaona? Yeye anaangalia one. Ah, yeah, to make something up today. Imfika, leo nsangapi? Imfika 12. So, jona posti ya subu iko wapi?
Iko wapi. Unaona? Exactly.
So, yeye anaangalia tu, angalia, by the page na kaa imejaa vitu. So, people are seeing us out there.
Yeah.
Like, hakuna hiyo nini.
Hata jani.
So, nikawa venye ilifika hiyo point fulani wakati, nikawa juzi ndio nikawa nakaa nikifikiria the time, tulikuwa tunaona YouTube bila hizo ads zote za daily. Because kama mimi nilenda nika change like from personalized ads, nikatoa nionyeshe tu ad yoyote, sikuwezi sijali. Because ilikuwa imefika ile monotony ya, kila siku unaona ad ya Jumia, sikuwezi kwanza inakuanga hii ya pengs, hiyo kitu imenichosha. But hiyo like monotony ya kuona the same thing every day, lakini ni vizuri Jumia ati mkona sale flani ya mateko kama nini. But nimeona so much that airi hata nikiamua nienda kuanza kufanya vitu online shopping, Jumia washa nichosha, sitaki kufanya nini yao. Like, hiyo monotony ya daily, unaona the same thing, inachosha.
Mi nchoka nao, tenguzi le earphones.
But then imagine, unakumbuka zile mouse flani, imagine ilikuja ikaanza kuwork fiti.
Sikia.
Oh, mlibay products.
Your dates, tulibay how much.
Mkanaona discounts mnajituma
sana. Tukajituma.
Ilikuwa sijui na free nini.
Mkajua hizo vitu mbona zinapata mazari.
Ati yo fee, make sense. Ati alipewa headphones na amebuy flash. Namuliza ati make sense.
Quality ya headphones ni trash.
Kuna alikuwa na headphones na smartwatch. Sasa yake ni smartwatch. Mwingine akachukua headphones. Na muza aje. Surely.
Lakini mimi.
Unexpect.
Is it because I have
broken? Mimi nasemanga as long as.
Yake yake ni work.
Mimi nasema as long as the original product that you buy ina work. Hiyo nyingine usijali ni nini. Wewe chukua. Because as long as my original product ina work, ni sawa. Unachukua cause kama imagine kama hizo mouse zingekuwa too fit alafu nipatie earphones zenye zifanye tuseme sawa niko na mouse at least unakumbuka zote
nikibeingi phone si ndio wewe alikuwa me drop that week unaona kanikaenda ngadio kanipatianga ka gift
ile gift box.
So nimefika hivi naambia Ian tulikuwa na the same day nafungua gift box kulikuwa na nini hapo
kulikuwa na speaker
kulikuwa na
Zebra studio wise
kulikuwa na vitu kadhaa hapo. Wale, everything was trash. Speaker quality enye kondo kisikia. But anyway.
Utizabu erere.
But mungelea socials, nika kuka kitu moja, I've been thinking about. As creatives, your 24-hour pressure ya lazima kuwa on socials, like lazima ujwa nini na evolve. New way of marketing, wasi wana shoot aje product, wasi wana nini. Like, acha tuanze na basic. Wewe ukifikanga kwa office, the first thing you do in the morning is
internet, of course. Internet.
Aya, umefika umekabag.
Wewe niko shana mzanga na highlights za game ya jana.
Of course. Lakini tena utaenda ukiangalia okay, jumii sana nitaingia IG. eji kuna zile pages mmefuata, zile mnafanya maybe this, mna products similar. So unaangalia, nini wamefanya differently? Ndiyo uoneka uneza apply kwenu. So first thing ni kuangalia, what watu wanafanya, pia Behance kuzi naona ni mingi. Behance ni kama,
it's
kabisa, iko tu hapa.
For me na semanga venye wasi sikuizi wanapenda Pinterest, kwangu sana kwanga Behance. Behance is more of like a home.
So nimeona nikichoka sana Behance ndo nitaingia maybe Pinterest, na hiyo ni ya last kabisa. So before nianze kazi nitakuwa nimepitia hapo, muona you nisaidia ku open mind yangu to different things. Hata venye uta approach task uta approach differently kwa sababu kuna kinda kama venye something umeona imekufurahisha, unaweza hata unaweza force na issues nazo.
Hizo briefs zenyewe.
Exactly. So I find ni easier for me kufanya vitu zangu nikiwa nimeingia hizo pages.
Ngoja jibu swali yangu. Kiingia unafanyanga nini ya kwanza?
Si ku go through tu vitu zime happen na let's say weekend na nini.
So socials.
Socials. Laughing ni
set. Una spend like how many minutes?
Ya yo kweli tu maybe tu 1 hour tu safi.
inakwanga 30 minutes alafu feel guilt kidogo.
Eh.
Uende utengeneze chai. Utengeneze chai. Sio kutengeneza chai zone like another 15 na kunywa chai pole pole. Hapo sasa uko jikoni ndio chukue kikombe uende uketi 20 minutes nyingine tena. Hapo kasimu sandi after hapo unafungua lapi.
Unaona mbona naambia napitianga shida. Yeye nasimuonanga na creatives juu unajua hiyo ndio schedule
ya kazi direct.
Ah like before msia one aingia socials au YouTube
gym,
ni like 2 hours, ndio? Then unapata nikikam kukuliza, hey buda rad, ati, kuna game ilichezwa jana, natuka kuna highlights. But, ulikuwa na dunini? Ulikuwa?
Saa, umesema tu, but saa, mi saa, mi usually, juu likuwa unapata, most of the time, mkambia, since nikuanga naandikanga, especially the messages zile za daily. So, ilikuanga niende tu nione ma betting companies zime upload nini. Jusa ilikuanga actually most of the time ilikuanga ni betting companies, hizi companies za food like ma kukito nini. Jo lazima watengeneze nini ya kila day like something new. So ilikuanga naangalia lekeo tagline ya juu kama ni something interesting inaweza tumia, cause ukianikanga message una need to hiyo tagline ya juu ita capture mtu major information na how mtu anaweza bid bet whatever anything. So hiyo ndio ilikuwa like misses, hizo ndio zilikuwa the main things. Then the odd bet niende news whatever, hizo stuff zote ni some makopi nini. Alafu pia nikwanga hizo marketing messages zenye unaonanga watu wana stopping nikwanga na zote. So naamka hivi asubuhi hapo hivyo naona ati sijui leo kuna game gani, leo sijui kuna nini, like hizo stuff zote. So ilikuwa mainly hizo messages. Alafu after hapo sasa ndio niambie watu good morning na nini, kwa sasa unapatanga umetoka asubuhi maraka nini. Alafu kwa mat pia just squeeze kwa matatu wezi anza tu kutext ukiangalia chini. So hizo ndio time nilikuwa nafanya hizo. Alafu sasa ndio ningewera nione search and tunafanya hiyo day, but hiyo ilikuwa tu hiyo.
Wait tume to get back nikumshe jina matatu soon. Anyway I think ni same case for me, but yangu inakuanga slightly odd kidogo. Juu nikiingia lazima the first thing ni open mail to see if there's a new communication from a client. Then wasenye ametumia kina Trello, Slack, go Trello, look at unajua kuna clients wengine uput unnecessary comments for creatives, so I must go through hizo stuff. After nimemaliza hivi sasa ndo at least ninge
Gram
kidogo. Then so inakuanga interchange.
Na nyinyi venye time yenu ni umeingia 9 hivi. So unasema kazi umeanza 12.
Wait. Tuna change culture. Hii story watu walikuwa nafika sijui saa 5, then unapata ni sema ingia saa 5, then aseme oh sikukula breakfast. Akwanza anze na highlights za ball. Alafu nakumbuki, ni 11th, sikuwa nimekula breakfast, makosa yangu. Aishie by the time anarudi, yo ni 12. Yo 12, akumbuki, sikuwa nimemaliza kuona highlight zote. So mseka huyu unaona, but excuse we are very serious people.
Mumeingia laini.
But now, for people who are nini, e-age, socials you come through, sindio?
Yeah.
Sema nini matatu before tuende?
Oh, matatu. Mm. Ah, nitakumbuka. Nikumushe tu matatu tu bado.
Sasikia.
Sisa hii.
Tupe context. Kwa sababu naono kisa hawa.
Bana.
Astray sawa.
Okay,
hi. But basically, like for socials, when you mention like for the industry we work in, where it's most marketing in our work through socials, all the companies you're working for as a creative,
yeah,
the socials first, then everything later. Wewe, as Ian ama John, away from you to kwenda kuangalia highlights, na kutry kupush, which the three of us don't push any artworks ama ni. Juzi ndio mambo ni update portfolio yangu after since 2019. Lakini mbone na kuanga ukiangalia kinye ilikuwa kwa portfolio 2 years ago na saa hii ni trash, man.
Nice.
Na vinyo time ilikuwa inakaa deadly.
Hata afteza miaka nyingine mbili zikipita, utafili hivu.
For you, hiyo daily ukiingia kwa hiyo social, what is some type of feeling that you get? Nana, like, you now as a human being.
Ina depend social gani?
That one's in the most common in you. Kila mtu ingia na daily. Gram.
Singia nge gram na daily.
Okay, nyo ingia.
Twitter. Squeeze, Twitter is the thing. Twitter ina depend. But Twitter most of the time. Ina depend umefollow kina nani. Kwa kama saa hivi, ulikuwa msema matatu, nikakumbuka ile story ingia wakati ulikuwa tunaongea. Kuna times zenye uwezi fungua Twitter kwa matatu. Uwezi juu chenye utapata hapo. Twitter sisi inakuanga na
mambo jump.
Sikizi bezi na kiuka pon platform. Tuendele.
Wewe jongelea. Mimi sijasema kitu kwa mihiyo. Sija charge anything like that. But yeah, Twitter inakuanga so interesting in terms of one. Whatever is trending usually inakuanga. Kwa zi Twitter, mimesema inakuanga na Acha na Kenzo, Twitter peke yake, like, kuna a lot of bully. So, comments huko tu zinakuanga proper.
Moto.
So, Twitter ndi nikingianga asubuhi, like, nifurahishe nini, nione whatever is trending, nini, like, catch up to na whatever is happening, like, around the stories, all those things. Just to get, like, you acquainted, na pia, kusama tu other things. Because usually, IG, I usually feel like, inakuanga na yes, a lot of content. But in a lot of content in your house, so me. Most of the time, hata nikiangalianga, kama sayo, you can release like the last 3 main things ya naza kumbuka kutoka IG za nye niliona leo. Sikumbuki. Like sijui ilikuwa.
Nimetoka kuonesha line up yetu sayo.
Ayakuenda. Like, sikumbuki anything specific like anye me happen. But sayo, jana nikikumbuka stuff zenye zilikuwa zina trend Twitter, like hiyo Black Adam movie nini different things,
yeah.
Like hizo different posts zenye ziko unatakingi time like kusome and all those things. So I feel like there's a lot more engaging on Twitter than on Instagram, because IG tu yenyewe inanichoshanga.
I think kwanza kwa ni creative na umeingia IG, unakuanga excited kuona. Acha nitumi example. Some guys. Hey, Maguga medui. Ule msia medu. Amedui. But as you continue scrolling, kwa ni fan wa ball, definitely, nini. Kuna ile social pressure, new fall with the gram. Like seeing people your age, wengine wame relocate, new jobs.
Squeezing LinkedIn.
Started. It's not really na LinkedIn, it's not going to.
Squeezing LinkedIn, they're putting out social pressure.
Someone has started a new job, but there's a new
role. Unaangalia juzi sijui alikuwa wapi sikuizi ajati. Ako new job sijui wapi, ako na MBA sijui nini, EHG, EGH. Na sayo huko tu.
So like, nini? Yo, a bit of that ka social pressure, yeah? Your friends maybe have relocated to new places, new jobs. Wengine, maybe high education, wengine. Wameanza familia buwana. Nasa hiyo mimi yara sijui nakula nini jioni.
Taona mtu.
New houses, wei, nyeshimu. I don't know venye neza I phrase that. Mkavu venye kitambu ilikuwa ngao kingia socials, it's more about the people you followed. Kwanza sikuze gym ya rebody algorithms.
Yeah.
Unapata I kuna ule Peter McCannon, sote mwenye ashaikuwa into production or anything, unajua Peter McCannon. Venye alikuwa anasema he grew too fast on nini on gram since people were appreciating his production nini like 5 years ago nini which he was still happy jolko nonanga ilikuwa more of ngine Instagram ilikuwa if I followed a painter ama like Mercedes ilikuanga I'll receive content from whatever I followed. Squeezy ni more of booty siji come and get like things will change. So for him, he was trying to find a social media platform that Alkwame suggest. So you can, I follow Nilik for Dianga, I think, at a link, akiongele about it. Akisema venye, if you are a creative, Instagram imetan totally from you, from a creative platform, more of us, boobs. Yenye sayi, wewe kikam, unutuka kuzia mtu... This is what I do at you I paint. Bana watu kwa naenda kuangalia haga na
nini. Kuna haga ina paint.
Tiago ina paint. So alikuwa na complain that like for him ameachana nayo. He has a very huge following but sasa ilibaki wanna try to find like just a platform yenye creative tunaweza potelea tu huko na if you want to share your good vibes, your new painting style which people don't care about on Instagram a lot. Watu wanaanza kujitupa tupa huko. Like, I think hiyo social pressure and if phrase aji. Kuna so much pressure yenye uka na daily uki login yo mtaa siji kana make sense.
Na kupata, na pia niangalia pia, I think ni last week tulikuwa tunaongea na client mingina likuwa nasema, kwa company yao, like maybe HR anataka ku walikuwa wanataka kuonyesha ati company yao ni fun. The fun side of company yao. Which, kwa ground,
ni uongo.
Ni uongo. So, unaonoke ka LinkedIn, kitu kama hivyo, it's like, wanajaribu kuluwa mtu ndani, akisha kuja, anapata tu stress. Jua likuwa nasema, kuna one of the new employees walikamu, si ameshaona kwa bio ya, yao ni fun company, kuna vibes, alafu pia vitu wanapush huko, ni maybe family day, ni vitu tu script tu. Ni, na Jusindo sukwa tumeshutizo, unajua enyewe, hapa ni watu kiasi wanafanya hivi, wengine wako huku job kando. So, mtu akikam, anapata, ako na expectations. Ana expect hii place ni chilled. Hii place ni maybe, nita learn. Unafika huko, unaingia company maybe ni ya, under the bus. Wewe kuki, wewe nimesha kupea kazi. Company yato wananga ngoma. Unaona venye ukiingia tu kwa place yenu utasikia ngoma. Wananga ngoma. Na ni open. So, kila mtu earphones, kila mtu ajiweke. So, unapata mseka huyo, amekuja, maybe amepewa, ameasainiwa task fulani. Hajua ulize nani.
Kila mtu, the new guy.
The new person. Kila mtu kiangalia around camp, ako serious amebonda. Hujui ni nani utauliza. So unapata hiyo pressure ya, niko na task inanilemea. Unajua venye unaweza angalia msoni, ule anakaizi, neza, hakuna.
Kijana maswali jeki.
Kila mtu kotu nini yake. So unapata niko nasema, like alimpata kwa kona analia. Ni dem analia, cause, anapata, alikadia namwambia, before inge kwa ofisi alipata panic attack. Kwa sababu hajui, ameshindwa. Ako na task, hajui nani ulize. Na anakumuka kwa na, bio imeandikwa fun company huko.
Menikumbusha ile mimi ati employees should need to stop crying before going back to work. But, ndelikuwa afikiria, like in terms of, I think, see, okay, acha niseme ni office culture per se. Because acha sisi before like tuanze kuwork. Hakuna temenye ulikuwa unafikiria utienda kwa kampuni. Pacha kuna dart table, pool na PS huko hivyo. Ati ikifika jioni utaambia, ah, mabwezi, tuingia hapo.
I agree.
However, pia kunafaa kwa neyo normal interaction. No.
I think, for me, naangalia ile point, usidanganye watu. Because, unaona kikuja weke.
But sasa unaona pia uwezi yeka the situation venye iko.
It's true, but unajua kunele meeting because, point. Kuna katikati.
Ian, acha mimi kwa. Acha mimi ningekuwa and run kampuni. Nteka hapo venye kuna barbecues nini. Ajalishi kama ni sponsor amekuja kunini. Amekuja
katika. Unapigisha team ma TikTok.
So, but that's the point. Unaona. Like, mimi wakati na eka all this perception hapo nje, mimi as mwenye ana try to run e social whatever ya kampuni. Wakati na run e perception ya this is how the company is and this is how it runs. Iyo ni because iyo image nitaku create ni ya, yes pia kuna unataka kuleta maybe watu wa work, but mainly ni ya client na watu wenye wata bring in money. Kuzwa wakiona hivi, then wataona, oh, siwa kuna the same values as mimi, wakona the same working ethics as mimi. So, nikitaka kuinvest ama nikitaka kuwork, nitawork na hii kampuni. Ya atakuja kupatia job. Maybe mtu mwenye ata meet your side salesman, ni fan person. Nini, kila kichiko sawa, nini. Hivo. Wewe mwenye unafanya kazi, endelea.
Juu, unaona nini? Naangalia pointo, ile point ya example. Temesi kwa job, lafuko job. Agency denu, kenye utaniambia ama kenye ntona kwa story zako. Nafanywa, wow. So, kwa kichangu niko na hiyo, neka, maybe ka expectation ya, maybe, hivi ndo hiko juu, kwenu hivyo ndo ina happen, na kwenu hivyo ndo ina happen. Alafu, nipate place yenye nimedhani ni the same, so naingia nikidhani, yes, najua, of course, najua nimeenda huko kujituma, but pia, sidhani iko, nikiingia, nakuta, hakunanga break, mi nimezoa kuona nyi lunchtime kwa chini ya kaunti, huku kwetu ni ukitoka bila kusema
like, umetoka lakini kitu moja ni kujua for most companies the fan companies aziekangi ati hizo ni fan companies
true
juu kiangalianga unaendaga exactly hizo zinakuanga fan companies zile zenye wanakuanga majokers so wanajipotrea nini serious. Yeah. Exactly because I attack mtu akuja ndani ya India anafanyanga kila time. Do you imagine kina Max angekuwa anaeka hapo hivyo venye kila wiki in week out. Unaonanga story. Watu wanaonanga story za Max. Kila karibu kila weekend unaona hapo Max ati wako kwa barbecue lunch sio anacheza cards hapo nje. Hadi unaanza kushangaa jamaa ameingia kazi 11, 3 imefika na hapo hivyo. Ako hapo nje anacheza pool sio cards. Unashangaa kazi kaji hiyo siku.
Unafanyanga
kazi. Na nienda lunch.
Kuna day one of tasemaje? One of our clients, msee wao mmoja alikam. Hiyo wiki alikuwa na work from our office. So his first day ever hadia hata like alikuwa anatuogopa sijui mbona watu kujanga huko. Sasa alikuwa ananiambia the first day ever aliambiwa akam kwa office. Ali pull up hapo inje kwa mashops, like, unaza guess, alifika hapo bei wate.
Mapema, of course.
Yes, angapi?
Alifika 8.
Boys alikuwa loresho by 6:30.
Jesus.
Yani?
Jesus.
Ya, tabu nyumba jamka.
Mwenye nyumba jamka.
So, by the time anaingia kwa nini, ati akaenda kwa bye-bye time, is 7:30. Hadi mauchi, wa hiyo the main gate wanamwambia hey hii nayo kijana ikabaki wamebe
jitu
wamebangaiza hapo. So ndo akaingia nga like 8:30 like kwa saa gate ya nini anaulizo hey ulifika saa ngapi ndo nimefika tu saa hii hako ndaka kusema ukweli then kiasi anaona msofi mmoja anaingia kwa ofisi hours later after yeye aliingia ka settle in so alikuwa anasema he's shocked like jelskio msa kiambiwa really 11 ndio yakaanza kucheka so akafikiria hey this guys are serious so kuangalia culture na shangaa hiyo sio nchi like wasio anapiga kazi lakini mouthing na banter then ikafika Friday anaona ile staff ina roliwa tu openly sijui nini msekonda na role ni mwenye alikuwa amemkalisha hapo kwa kiti ya campaign structure so nakumbuka kitoka hiyo day alikuwa amekaa hapo anatuambia mbona venye huku inje mnakonga mmejiportray na kenye na happen huku ni totally different. Nukamwambia, hey ni creative agency, wasewezi kuwa wasange kwanga normal on a daily, kazi ya inge ifanyo.
Inge fanyika.
Wale umse alikuwa shocked. Like alikuwa na tungelisha na tuambia time. Abuse. Kwanza alafu na joe ya alikuwa na tuambia before pati hii job alikuwa na wakna kada. Sasa mikuja huku anashanga. Ai.
Ala.
Kwanza ile staff inaroliwa na nimeka hapa. Tukamambia hey bro hey iza.
Na kada niko na inside information ni tafteni. Ni tafteni.
But Then you may phrase like, yes, kuna work culture wenye iko hapo, but back now to socials. Mimi naona sikuzi watu wanafanyishwa vitu kibao sana, like ati unapata company inafanyisha stuff TikTok ba. Like unapata
kampuni yetu hata yetu walikuwa wanafanya
kitu kimoja
kumaliza niko
hata kutoka
bana wasio kwapo hivyo nje ati zile ma Friday zile za mwisho. Ati watu wakapo njua wanafanya TikTok. Eh, minaambia, no thank you. Nikoku hivyo ndani.
But unajua nini? I think pia wanajaribu kuju TikTok sayi ndio imeanza kushika. So, wanajaribu kutransition watu waende hapo. But the thing is...
But it... Mi nikuwa nasema hivi.
Ni forced sana.
Hata si hivyo, for a company, si necessary.
It's not.
Si necessary.
But unajua
because
nini?
Si hivyo, acha na hivyo, Ian. How many times will a client akuja angalie... Ati, oh, by the way, the company nye na work for, nye ndio mana na kuambia, wendo watafute. However big uta get, like, I don't feel like for most of the companies is the zinafanya, itai change to monetary value or something of the sort.
Unajua nini?
Because the clients when you engage with, most of them wako TikTok kutafuta.
Hey, mwe.
Ato waki, na tu, ato waki, kama sahi mimi. Alamu
mpate jobs hizi TikTok.
Ndenesema, kama sahi, ndenesema, kama sahi, nikienda ati nione kampuni enye maybe na wako with, wako TikTok. Ntangalia tu ni cheke, niseme, eh, kumbi wanakuanga wanafanya hizi vitu pia, na ni scroll niende. Like, hakuna te menyentai angalia ni feel. Eh, by the way, wanakafanya kazi safi, wakitikia yo never.
Sorry to say, miwana, yo ni kukisa, situ ya boss, so, juu.
Ah, unasema pia nikiangalia huko TikTok
za bana.
Shake shoulders. Yeah, see breezy hapo ni the moves.
Lakini naona tu ni kukisasa kwa sababu maybe ni unataka tu kako kajidi hapo end of hapo mkifanya ka quarterly review useme eh nilifungua account. Juu sioni point. Jota like hata vitu mnaeka.
Wewe bana tuko ashakwa ametufungulia TikTok. Make sure by the listeners mume.
Na mtaanza kwanza hiyo ndio fanya expert experience. Utakuwa unafanya hizo vitu. Wewe na shakwa nitakuwa na record. Nitakusaidia.
Na get tunajaribu kwa hiyo space lakini tena sasa ni kama tuna force tena issues sana.
Ni si tuko toxic.
Mimi sikia sijasema
Max
ni mbaya.
Mimi kama mimi nasema ni mbaya because unless unacheki kama wale wasenye wanafanyanga events ni na nini all those sense. Things au akianza kufanya TikToks na si zile TikTok okay mnaweza kufanya pia za kudance but mkitengeneza marketing nini enye ina center around whatever your work iko entailed in sitakuwa national because tuseme kama uko unafanya events unyeshe like venye chef anafanya kababi kio hapo DJ yako huko like hiyo ni good unaona but sasa nyinyi ni accounts company sijui Equity banking nini alafu unachukua watu hapo nje kwa parking lot tunawaambia wa dance for what ina relate aje to Equity
hata mimi niko na shida na hapo cuz unaona venye mnasema kama tuweke vitu za marketing vitu ka short two videos ina make sense. Lakini tuambia accountant hapo creative hapo kidogo ta director hapo
mvoto wa watu Max ni like venye mimi na feel ni most companies ziko na places ziko na strength zao because kitu kama hizi ma nimesema like the Equity accounting firms nini na nini wakienda wachukue staff kama Twitter wako wanatengeneza threads za venye ya kubank properly nini na nini all those things alafu hizo needs gain traction unaona like hiyo marketing yenu itafika huko nje ile siku moja yenye ita trend exactly itakuwa so good enye watu watakumbuka unaona cause ni something relevant
is
it kwa LinkedIn means si maindeje nikienda nipate sijui Equity wameweka nini ati LinkedIn ama sema Equity mara mingi ni
nasema tu
but points ni like any of this like banking money whatever nikienda niwapate in this kind different kinds of platforms like nita relate because mtu akienda huko hivyo anze kuongelea like economic things nini na nini like itakuwa ina make sense cause unajua like that's the thing that they are involved in most of the content ni correlated na hiyo. And that's the thing I feel like most people should do. Your content ama your social media inafokuwa natural to the point that ina reflect the people that you are.
True.
So that hata nikikuja like later on, venye Max anasema, mtu anachukanga kuona nini, but ukiwa na content yako related na vitu zako, ile yenye umezoea by the say kumbe kuna event tu kuna huko anafanyanga hivi na hivi ABCD, like utazoea, yes, at some point maybe utafeel like uko numb to it. But kama ni something ina change kila time, kama this time make a different article, this time make a different information, ndio nisome nione, oh by the way, kumbe na skipping the stuff but iko interest. Kama ile once in a while wakati unaandanga Twitter alafu unapatanga ati kama you like under 22 ama uko under 25, like hizi ndio life insurance zenye unaweza tumia, hizi ndio money market zenye unaweza ingia, all those things una feeling like it's good, hizo nini. So imagine mtu wa crypto, hata kao as in uko crypto but upane information kwa like useme maybe like from person you gain from all this marketing needs and tunakupatianga unaweza zitumia for ABCD and this time this number of years utakuwa umefika the point that unaweza invest into other things, unaona, like iko relatable, iko ni something and it's good. But sasa niingia hapo nipate umetengeneza TikTok ya how to use your money, una point kwa mfanya hand movement, acha ikae. Sitaki
wewe nimekumbuka kitu yenyewe mko mnafaa nikumbushe matatu. Sasa tisemaji miuka chini naona wale wa kitambo, unakumbuka vinyo unapigionga story na msa kitambo, wewe mini likatia ule DM kwa mat. Squeezy kila mtu anaingianga mat, everyone is on their phones. Like I feel ama watoi
mimi katia DM kwa mat.
Well, successful failed
successful
ala
ai ai we will get to that, but like unaona tusemaje, no, not in a bad way, but unaona stuff kai hiyo imechange. Ama watu hivi wenye kitambo ilikwanga anko simu yako iko na game skizi na shanga kuna mtu hii anasumbuana kafu tenje iko na TikTok, like vitu nazo zina move so fast, like unamka wenye kitambo. Mimi sasa hata mtu yake zaniuliza anko ka simu yangu iko na game, inaona nampea juzi. Sasa hii ni rare sana usikie mtu hii akikuuliza stuff kai hiyo.
Daktari ni mwizi.
Ah, tulishaibiwa simu na mtoto mdogo, sio rangi kana za stuka. But as much as there's all that, for us as creatives, as much as kila msi usema, swali yenye niuliza last week. Wewe kondolisikiza episode ya last week?
Hapana.
Oh. Nini?
Utasikiza.
Na
unangoja nikuje.
But nini? Like as much as msiata kwa a painter ama designer na nimeishinda nikiput up my content all over your face, then nitataka nikuambie niko na exhibition. Ian usipokam sitajitetea, kan ulikuwa na showcase ile stuff niliona social media, niliona kuna haja kama exhibition yako. True or false?
Niko
nauliza kina John last week, do you think like me sort of any leaf race, but your story seeker creatives could put everything out there on socials, then nikwambie niko na show, uta pull up?
I think it depend the goal.
I it depend, maybe
mila brand could
be in this nice label, and then same depend on the goal, because kuna wale wasenye then okay then tell me for last week, but kuna wale tenye their goal ni wanatafuta hiyo 15 minutes of fame yao. Then wakipata the 15 minutes of fame watatry kubank on it. Because kabe umesema ule ni mwenye tulikuwa tunaongelea mwenye sahi maisha yake imechange tu ya 15 minutes of fame. Kidogo tu hata hakuwa na expect anything, unaona? But hata kuna watu wenye actively wana seek it because already wako na the different products and stuff.
Yeah.
Anatafuta like and try kui put up day in day out, At the point enye atapata like unajua like the different sasa ndio watu wamekuja mwanza kuona content yangu like all those things like 4-5 years back. Now wasawa kikuja waangalia watu wana by the umse ako na hizi paintings na nini na nini, ako na very good things, acha niende ni buy. Ndio maana hadi sasa unaona IG kuna like shop feature nini nini, all those things like yes unaweza itumia, but sasa ndio nasema ina depend with goal gani uko naye, cause kama wewe kazi yako ni like interactions na clients unataka kutengeneza nini the you like exhibitions to meet na people who sell your product, Yes, na kuna wale wanyona moving the products mainly from like the social medias, but like sell the paintings unapata kuna the different merchandise, kuna the t-shirts, the
yeah. So
it depend
for much.
Then nasema max, it depend with the goal. Goal yenye uko nayo.
Aya. And that's in kamimi. Tuseme Max has an exhibition show next month. Ukose kukama. Kuna reason yenye naweza ku guilt trip aje. Sio naweza niambia ah nilikuwa nimecheki. Ah ile staff yenye niliona social. Sky ile ndio li put up kwa ile show. Eh staff ni kali.
Funny enough.
Utajitoaje? Utajitoaje?
Kuna mse lakini si like haiko directly kenyu una but alikuwa anasema mimi ka best yako unieke uweke status umeka exhibition. Heja, hujaniambia nikuje. Si kuni-invite, umeni-invite. Umeeka. So, nikikosa kukuja, sidhani unafaa kufeel some type away. Juu, hau kuni-invite. Umeeka post. So,
umesama kuna exhibition.
Hakuna, anyway, ni kama nieke picha angu. Haimanishi kitu narako unitumie lunch, ama nimeeka tu.
It's my birthday.
So, ukikuja na hiyo niya, the next dog kuja useme. Useme, mbono kukuja show yangu? Ulipost tu. Ungetaka kukuja? Nikuje. Ungeniambia kwa inbox yangu? Bede ni kona show kuja.
Pause. Kenye jona amesema. Birthday. Graduations. Weddings. Do you think that each generation yetu iko fucked up inye? Nispo attend. Tuseme una waleo. Ispo kama wedding yako, ama like something important to you, or a graduation, then takuambia, iza iyan, just check your M-Pesa. Like, do you think, I generation yetu mifika place yenye, tumegeuza ubeste yenye nita cover up for shit with just unajua, a text, message, and money.
I think pia tumekuwa kuyo state, watu walikuwa mesota, saju kona pesa unaona, I don't need kukuja. Which I fake kwa hivyo? Which, juu unapatanga watu wengine watansubstitute your presence na pesa. Mi labda staki pesa yako. Mina deukuje.
True.
Mina deukuje. Basa saa.
That's my thinking. That's my personal thinking in that direction.
Minda kukuje. Na ukikosa kukuja, pia nita understand. Juu, I mean, sayo misha kwa watu wakubwa. Kuna vitu. Vitu
sasa tuseme, ukose kupull up. Harusi ya John. John pia kaiko. Uenu nakaa kuwa imta.
Tukose kupula.
Tukose kupula, alafu ni kutext. Iza bro, lakini check your phone.
But unajua nini? Nyi mkeza fanya hivo, na nteza understand.
Mbona tumekosa.
Mbona, juu, najua mge tokea. Sawa. Na kuyo kosa ni kitu tu enyezi.
Na hii generation yetu enye kila msi anajitetianga eni introvert.
Deep down, si unajua anga tu watu. Si unajua tu watu. So, nyi mkikosa kutokea, neza understand, cause najua si ina normal aunge kosa kukuja. But kuna mtu mwingine atakosa tu kutokea na yeye utu nikukupima ndo anakupima kosa.
Akakuja.
Unaona? And tukiongea na msali kwa msali alikuwa anasema sasa tumeko mshako watu au tapigwa. Kama hizi. Unaona? Sema tu hivyo.
But pia ndio sasa. Okay, I think unjo pia ukisema generation yetu ya sasa hii huwezi compare pia na kitambo because
kitambo na napenda chai bwana.
Zini acha na hivyo. Kitambo hawakuwa na all these different forms za kuinteract. Like ukitaka kuongea na msee ilikuwa inabidi like kumtafute text. Like ati ni umcall mkutane like all those things. But sahi pia ni the same max ni the same thing yenye ulikuwa unauliza naweza kuuliza. Kama wewe ni mtu mwenye unapostingi kila kitu ya maisha yako kwa socials na nini? Mbona niko hapo? Cause sisi nimemiss tutote. Achana hata hiyo. Like tumeongea na wewe nikakuuliza siku ilikuwaje ilikuwa fiti nini na nini. Nimeenda kwa socials
nimeona
exactly nimeona everything yenye mfanyike hiyo day. So nimemiss nini? Kumbuka interactions zetu zote.
Bana mmenikona na swali yangu lakini
exactly. Najua sahi. Interaction most of our interactions zimekonga kwa socials. Kitu poa kikuhapenia kama naona like ni a hustle for me kukuja kama like that's how like a relationship imekuwa. Ati naona for me ni a hustle kukuja then kuambie by the way unajua nini like wewe jibambe leo chukua hiki kidogo ujibambe like hivyo. next time pia ifanyike ni eh by then hustle nikwambie eh naona like me congratulations ah thank you so much ah so tajibonda na hiyo whatever hivyo the next time wakati kuna something important hata kama niko na time naweza sema tu ah nimetumeshazoea like weshika kwa kitu unjua do the thing
but unajua ni naonanga unaona kaa no, nyinyi
nyinyi mmejitetea sana hata mzee Benito Benito ama Dagi.
Wewe kwanza ulikuwa jicho kwa hiyo swali. Si uyekte uweke watu wengine.
Dagi ama Benito. Quick question. Nimetoka kuuliza say like how these days people cover up. Naweza ku invite somewhere. Maybe tuseme a wedding, a graduation or something. Something big too. Then ujitete na zile za I couldn't make it just ama pole nilisahau check your mpesa unaona venye mpesa imekam ku cover up a lot of things like sikuzi kila mse ujitoa tu na hiyo statement ya nitakutumia ka kitu sijui kama mna get like to me at times as in say imeanza kuwa too much like najua nikimiss wedding ya Ian nitajitoa na design ya mpesa
hayo time ukinitumia mpesa stajam
msoto
kwanza utajang
msoto
harusi msi to pull up but like for you guys do this
mnaanza ni kama ni harusi na
yani mnaanza ni kama mchezi kwa sababu ama rafiki yetu wengine wote wakae ni kama wako na plans yeyan
useme vikae na tuko na
mnaanza ni kama nimeambia ni nani
uzuri yeyan najua itakuwa wapi najua penye chakula itakuwa na najua penye naweza lala sile nye siju itakuwa mshahada unaenda huko umilala kaya kande ya jiko. So, for you.
But like, for you guys, do you think that say kila venye inaenda ikisonga, like, itaenda iwasen yenye, tuta geuke ile generation yenye sayi, bado tunaendelea kuwasen, like, even if I do not show up for whatever it is, I'll just send him money and all will be well.
Na tatuma video.
Sasa hiyo ndio issue yake watu kuzoea.
So unaona sasa hivi ni sahi wewe ni one person mwenye uko concerned but kuna wengine wako they are okay yeah.
Mm.
Wengine wako okay. So hii generation yako maybe itakuja iko fed out alafu hii yenye inakuja ishaanza kuzoeisha na kuingiana na system.
Umesikia,
so itakuwa tu part of the
mzee umesikia?
Part of the system unajua.
Ni culture mbaya lakini
ni culture mbaya but
sasa itafika hadi kwa relatives bro wako labda dagia nienda kuolewa unamwambia ah bro
lakini hata wewe Max acha nikuulize hii mwaka umeenda wedding ngapi na graduation ngapi
hii mwaka
cause najua uko na marafiki kadhaa wenye graduate si hii age yenye tuko ndio watu wasi wengi wao tunajua na graduate na wale umeenda ngapi
kwa
na usikaunti ya Ian ama yangu toa hizo
Menda Sharks. I missed a close friends.
Sema zenye umeenda. Acha sema zenye umeenda. Wewe sema zenye umeenda. Sema zenye umeenda.
Kuna moja yenye nilije excuse juu nilikuwa hosi.
Ile sema zenye umeenda.
Hizo ndo nimeinvite yenye nimeinvite yoni.
Sasa unaona exactly. Mimi point yangu tu ni wewe mwenye una complain uko na marafiki wengi. Wote wana
sija hata
mimi nasema uko na watu wote wenye wana graduate wanafanya nini?
With this generation harusi mwa.
Hauko close enough na wao hata kujua ati oh by the way ni siku na siku fulani maybe tunafaa kupull up ama anything.
Msiwete shaini invite kitu wenye mimi utry kupull up true false. Ah, tunajiona kama bestie true false.
Ni kweli una pull up ingi.
Yako uli invite ingi watu.
Mia ras kwanta kai hapa.
Unaona? Ninakwambia like for me chenye una complain, chenye una complain ndio inaendelea kufanyika.
Yangu time siko najisikia mashetani zilikuwa nyingi.
Kwanza juzi ndio nikaona angalizo picha. Nakumbuka hiyo restaurant ilikuwa inatangaje.
Maxland.
Alafu hiyo lights ni za kuingia.
Ah wewe shia.
My flowers zimetupwa hapo chini.
How will I put it?
Kio ina nibanga tu trauma. Yo siku ni trauma.
Ayo siku ilikuwa fun.
Oh, when you will get arrested. At least your graduation utakumbuka for life. But as in era sijui Kenya niko na watu ongelea tujongelee but anyway.
Tumeongelea actually.
Yo work life balance na socials like mikami venye mimi sasa naenda in life bana.
Mimi kwanza siku hizo kitu moja nyenye nimeanza kufurahi. watu wameanza kuvalia sasa work life balance. Siku hizi ikifikanga 5 hakuna mtu anataka story office.
Eh.
Acha ikae. Kama uko na shida tukutane kesho. Office isipochomeka
kesho tutaleta
because kama unanilipa for my time. Sawa. Mimi pia nakuja hapa hivi for your time. Time yako ikiisha.
Yeah. Say by the way nimeanza ku treasure a lot time. Juu unapata sina hiyo time kabisa.
Niko naye, unatakufanya nini?
Wallahi sina time. Juu
niambie.
Asubuhi nikiamka na try excuse kwa mka by 5.
Ha shaka.
Kupitia tu dhafu alafu niende kwa ofisi. Siku inipige. Then like this week nimeenda tau like UN. Akiolai, I swear K is 1,000 times better than UN. But anyway, wapata ikifika around 4:30 miwe pa office, kufika tau class by 5:30, alafu kufika home, unafika kituka 9, unono umebeat. Alafu kumbuke, kuna some projects zenye ulikuwa na work on before, you already mekudrain. Like, wala ina crave time. Na bado hata kujanza kuwa ile kunoma zaidi. Like jusa isu nona wasi bado wako wana strike.
Na
so kazi yao ni to text tu.
Na kuna mtu anakuona kwa mtandao. Nadhani maisha kwa ni smooth. Smooth.
But nye iyo work life balance, friends, socials juu. Kuna research inasemanga most people spend like 4 hours collectively in a day on socials.
Mm.
So niza picture hizo ni 4 hours umetoa kwanza hata kwanza nyingi hiyo ni ukiwa ofisi na jaribu calculate how many hours mtu fanya job like for real like ile ume concentrate
3
haya
inakuwa 2 hours maximum during morning hours 1 hour afternoon
you know that
unless kuna deadline kwa na deadline do it extend juu asubuhi inakuwa maximum 2 hiyo time ya like around okay for watu wanaingianga 8-9 acha ningenga 8 na kwanga like between 10:30 na 12:30 hiyo hizo 2 hours ndio after hapo anza kufikiria lunch. Muende lunch mrudi like katu something spend time alafu ndio tumie like kawana between hapo like 3 to 4:15 4:30 hivyo alafu tena anza kufunga kazi.
Mimi baadaye mimi ushanga kuna wasenyu tuma email on a Friday evening. Mimi naona ngato wako serious. Alafu labda hata hiyo email yenyewe iko na something very serious. Like some serious details. Hata mimi ambiwa wase wote hata like for young creatives like us. Like hakuna venye uta send like a sale email to someone on a Friday afternoon. Yote msi anafikiria. Kama ni family person, akili ni switch off. So for me, mi ufikiria, the best time you can ever send like a serious mail inakuanga Monday 9:30. Ndio msi
Sunday jioni. Mtu akiingia Monday.
Akifungua hiyo mail,
ikuwe
among the priorities. Juhenye kuna e-shots zingine na onanga si wana send out some e-shots. Na time inyo na mia hadi nasema ama maybe ni principles zangu za marketing ziko off. Anyway, sijui tumesema nini but
watu asijipe pressure.
Ni vizuri umerudi.
Mimi cha nasema ni mpesa yangu iko open. Tuma tu. Hiyo pesa yenyewe ulikuwa tumie max tuma kwangu. Hey. Usiogope.
Bana
usiogope.
Eh hata watu waku ni stua, tunyali ni stua.
Tumesema utaki hiyo. Umesema utaki hiyo, tunakuona.
Ndio sisi
tumetileta present.
Mimi hata siku plan for anything hiyo weekend, lakini shukran waswafi wenye wali come through. Wenye walicheza na Mpesa. Pia tunashukuru.
Na our presence.
Wewe kwanza wewe sijakuona
si niko hapa si ndio huyu mimi
amekuona sasa
unataka nini umeniona ni hivyo
una complain utaki Mpesa na tukikuona uko na
umesema day Mpesa ndio
time toka hapa lunch siku dimbua asubuhi. But anyway please follow I think officially Shakuya me put up the TikTok account akona videos and stuff was na go up. You can add Miss Juice
my dancer hapo
Miss Juice ata interface personally sijui venye interface ya nini
na alafu I think yeye pia atawapatia TikTok yake na ya kampuni kama anataka.
But yeah anything unafungaje
ile game kwa no gym
ate
ufanye want to hapo
si gym iko na yake I think.
Oh.
Uja maskuzi anenjoy life. Atena muka saa 5 anenda gym.
Tajiri.
Kujenga mwili si raisi. Unangi uku hivi njo watu anongea vinyo watu ni obese. Wananona. Hawako happy.
Sujirefushe basi.
Ukishaanza hivi.
Naongeza huko.
Kafunge.
Oh, asante sana kutusikiza. Nimerudi sasa. Msi. Najua alikuwa amewabo, lakini sasa nimerudi.
Sasa umerudi, mimi najitoa.
Tulikuwa tuna prosper.
Till next time.
Adios.